Ke ne ke batla ke sa tsebe seo nka se buang seng gona. Ke ne ke dutse morago mang le moena Egan, ya ba ke utlwa moena Neville a ntse a bua ntho e nngwe mono, mme a ntšhebile, mme ka re go moena Egan, na o bitsa nna? Mme a re, wa o bitsa. Mme jale ke nna ena godimo mona o seng gona go bua ntho e nngwe. Ke ne ke naganne ga ke ne ke fene eo mono mo ba e hula lentswe, e ka e le hulela ka ntle ga o bua, e ka fene eo e tlosa lentswe ho hang. Ke utlwile go bopaki ke sa le ka mono go rapela mosadi mogaleng, mme motho ya amoetse molaetsa a lebala go ngola motse o letsetswang go tswa go mosadi wa ngaka Morrison. Mme ke tla lebelela se ke se entseng ka dithapelo tsa lona tsotlhe le yaka. Ke ile ka beya matsogo fonofono mme ka supa mo nomoro e ne le teng, mme ka kopa moya o galelang go ya wa mosadi. Ke nagana o tla utlwa ntho eo jale ka ga a tla e tsa gola le ya bona, ya ba ke e beya fatshe, mme ka ba mokgwa o morena a na e batlile ka teng ya bona. Motlhomong go ne go tla ba molemo ka tsela eo. Ya ba ke utlwa bopaki ke sa le ka mono motho a re kgaitsedi Rook o ne a tshwerwe. Ke kgolwa moena Neville a itse o ne a tshwerwe ke ntho e kang go putlama ga kelello. A re itshwarelengwe Modimo ka gona go gopola ntho e le nngwe ena fela. Modimo o tseba bagae ka sebele, o tseba tsotlhe ka bona. Le kgona go nkutlwa gantle ka morago ga le sa kgone ditulo tse senang letho di sa le teng Modimo mona. Le ka fetola madulo a lona ga le batla. Mme a re bone nna ke microphone o mogolo o. Na ona o ka mona ke microphone o mogolo golokile. Re tla bona gore re ka seo atametse o seo kae nang. Go ka ba jwang mo Jean? Go tla itokela. Mme ka dinako tse dingwe ke challenge e sale ke rera nakwana. Go molemo na le utlwa hantle o feta.
We certainly remember these in prayer. And we want to report a glorious meeting from down in
Me ruri ri hopola bana thapelo me re batla o tla le kopano e babatse hantla sekwana nya ke shebile khaitse di rope e ka ke bone mofumahadi ya ka nyena morao mane kana han ruri ha ke bui habedi mona ke shebile motho ya ka ena hoela morao o kokelo nya Saint Edward
and at the Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed greatly and
Meka hona kwana Cleveland, Tennessee le kwana California, re bile le kopano e babatsehang. Morena a hlonafatsa ho le dintho dingata tseo a di entseng. Mme re thabetse ho, ke thabo ha re kgona ho kgutlela lesakeng la rona ho phetha ho loka le mohau wa Modimo. Ba ne ba sebetsa jwalo bebeleng.
I was appreciating Brother Neville or Brother Beeler's prayer, how he prayed for the people and asking.
Yana neti moena Neville kapa thapelo ya moena Beeler kamo arapeletseng batho le ho kopa thuso le mohau. Mme a re ka sheba lona ka mehla ntho ka nngwe e tshalang le tla fumana ntho ya sebele ya makgonthe ka yona.
And then when Brother Neville come and brought these deacons and so forth up here to the platform to pronounce the blessings of God upon the church altar.
Ni tsa ha moena Neville at least about ikoni bana le jalo jalo ho dimo na kalane. Ho hlonolo fatsa monelo wa kereke ka mutlwa bua le Modimo ka bana ba o thapelong ye hai ka mo ba rapellani.
And that does me good to hear a pastor that can pray over.
Ni wan thabisa utlwa Modisa ya ka rapellamba tikoni ba hai le ba tikoni ba rapella Modisa.
When you see a church going into cooperation like that, well, something's fixed in the
world. Ha bona kereke sebetsa mo ka tsela eo che ntho e mothating wa o etsala ke ka mo kereke e tlameileng ho kena taolong.
And it gave me just an idea for a text. I was going to speak on the blessing at Kadesh.
Mme ke sa mohopolo wa mohlodi thero ke ne ke batlile ho bua ka lehlonolo la Kadesh le kganyetso ya utlwa molaetsa wa dihlwela empe ya ba ke fetolela mohopolo wa ka nthong e nngwe. Mme jwale mabapi le phodiso ke na le bopakinyana bo ke batlang go fana ka bona. Ke ne ke tshepile go bona moshanyana wa ka Billy Moraumane empa o bo kentse ka mokotlaneng wa hae. Le Billy o ntse a ntlafala dikopanong go feta pele, o ne a ferekana a tlalelana mme a re o batho, o tswa mo dula fatshe, tswa mo dula fatshe, gore ke tla o fa setlankana sa go rapelelwa. Empa ke eleletswe gaufinyane, go na le batho bao a ba utlwela motlhoko ka gara kopano, ga sena ditlankana tse e setseng tsa go rapelelwa, o ya a ba kenye ka gara phaposi ke tle ke ba rapelele. Mme ntho e kang eo e tsaetse mane Chicago kgetlong la go qetela, mme ke rata go bala lengolo leo ga ka kena, ga ke iso mmone, ga tseba ke tla fitlha oseng gona kwano mona le go batla lengolo, ke mpile ka legopolo ga ke nagana ka malwetse a mangata gakana, mme ke lena ka mo o leleng ka teng, ke lengolo le tisitsweng leo. Ke ne ke lebala leseding la ditaba, ga o jalo, ke boleletswe, mo dipampiri di ne di nyefola Oral Roberts, ka o rapela mosadi wa lefu la tswekere mme a šwa. Mme nna jwale ka moamerika ke rata go mamela melao le motho ya bogolong, empa ke nagana go e se toka. Ke a iputsa ba ka rata go tlhagisa pampiri botlhe ba rapeletsweng ke Oral Roberts mme ba fola bao dingaka di ba ganneng. Ke a iputsa ga ba ka fetola mawa gang le bone ba ke ke ba etsa go. Mme ke nagana diabolosi a ba ragagantse gona go. Mme modimo wa e dumelela gore ka letsatsi la katlholo ba tle ba arabele go, empa ke tseba dikete tsa batho ba Oral Roberts a ba rapeletseng ba neng ba šwa mme ba fodile. Ka baka leo le ya bona ba le ene ba ye ba tlhagise letlhakore la bona, letlhakore le nyatsiwang, empa ga ba tlhagise letlhakore le leng. Jwale pampiri tlameile go beya batho leseding la dintho tse etsagalang.
If human beings are concerned with one another,
hape ke nagana ga batho ba tsotelelana, ga e mong a fola ruri, pampiri ya dinageng tse kopaneng e tlameile go tlhagisa seratswana sa yo, empa le ya o ka ba lefa ba keke ba e etsa. Tšhe, ga o nka ntho e kang eo mono ba tla keketea mme ba e tshee mme ba e fetole, empa ga o ena le ntho e ka se golwang go bontsha fela ga setšhaba sena se loketswe ke katlholo ke gantle, mme katlholo e tshwanetse go latela, mme ga o mogwa o e phema, mme bampa ba ipokelela mollotlhong tsa bona le jalo-jalo le ntho e karogano
melaong.
Pampiri melao ya yona ke go tlhagisa batho leseding ka ntho efe fela e lokileng kapa empe e tlhagang, empa ba ritsitse melaong ya bona, mme ga ba ritseditse gole le melao ya bona, jwale ba ke ke ba fitlhela sepheo sa bona hantle. Mme o jalo le ka kereke, ga kereke e ritseditse gole le ditshwanelo tsa yona, e fela ke ke ya sebeletsa bagala le di hantle. Re tlameile o dula gammo, re tlameile o ba bang, re tlameile o ba pelo e nngwe le mogopolo o le mong. Go seng jalo re ke ke ra sebeletsa Modimo kapa batho, ga re se pelo e nngwe le kgopolo e nngwe. Go ema melaong ya Bibele le dinthong tseo Modimo a itseng di lokile, re tshwanetse go ema go tsona ka mehla. Billy o ne a ganeletse ka phaposing mane Chicago a motho o ile a tla go yena monna le mosadi wa gae ya tshwerweng ke mofetsi matshwafong a šwa, mme mosadi wa gae e le phofu ya polio setulong sa bakudi, mme a leka go tlhokomela monna yana sa kgone le go ema ka mofetsi letshwafong la gae.
And Billy said to him, he said, I'm sorry, sir.
Ya ba Billy o re yena a re ke maswabi monghadi hore nka thabela go fa setlankana sa go rapelelwa. Ya ba o re empa ga ke sana se setseng. Ya ba o re tshe o lokile mora a re o itoketse gore re lekile go fitlha mona empa maemo ga re dumelele. Billy a re ke tla o bolelela o etseng gore ke tla lata ntate mme ke tla mo kenya ke nto o montsha. Ya ba o re ga ke etsa jalo hang ga utlwa molaetsa wa gae gore jalo o tshware kapa wena le mosadi wa gago mme le kene ka phaposing e nyenyane moo ke fetang le teng mme ke tla re a o rapelele. O a rialo ke botshepei boo mora go lokile agolo le ya bona ke boitshwaro boo le ya bona gotle agolo go ituketse le ya bona. Mme bosimong boo Billy ga gotlela morago mono a ntse a le kgatlhang le seo a se buileng, sware wa gae a dutlang madi ka baka la hemorrhage ya matshwafo a dutse mono, le sware sa gae sa mosadi se le teng se dutla madi ka maleng ka baka la di-ulcer, gape ba bile ba tlile le bona a batla a wela lehlakoreng la o thusa o ba kenya ka gare o tlamehile o sheba phaposi eo e ka tlala le ya bona empa ka o feta le o ba rapelela re amoetse lengolo le arabelang ka poso gore monna e o fodile ka o phethala mofetsing o wa matshwafo a gae mosadi mofumadi ya dutse ya setulong sa bakulu o tsogile o tsamaya gotlhe a boetse setlwaeding sa pele monna ya tshwereng ke di-hemorrage tsa matshwafo ka baka la lefuba o fodile ka botlalo le mosadi wa gae o phetse di-alseng bone ba bona bo fodisitswe ka o otloloa ke a ipotsa dipampiri tsa ditaba di karata go gatisa ntho eo na le a bona o empa modimo e sa le modimo o mpa a sebetsa dintho ka tsela ya gae ka sebele le a tseba mme o lokile ga kakang re thabetse a golo go tseba gore ke modimo re re kwaka kamoreri e monyenyane eo re mo tsebang goseng go gong ya na tlwaetse go potoloa go rapela bakudi le ntho yotlhe ya ba o ya kokelong ya louisville go rapelela motho e le bothata ba lefuba mofumadi a šwa thaka leo la re tšhe ga o tlhokagale modimo ga ae o ne a tla boloka lentswe la gae gore ke mo tlotsitse ka moo bebele e boletseng ga a sa boloke lentswe la gae yena a se modimo gore empa e le buka fela jalo moo e ka go jalo ntle le ga o ne o tseba modimo ke karolo ya mangolo eo empa ga se lengolo lotlhe e itshitlheile tumelong ya motho le a bona ya ba ke re o mosadi wa ka kare go na le dintho tse ngata ga kana tse e tsaetseng go ke tsebang gore go go teng ga ke tsebe se e tla ntlhaela qetolo motlhomong le nna nkanka tsela eo ga modimo o ka tlosa letsoo la ona la mogau odumaka ke tla qetelela ka tsela eo empa ga fela a beile letsoo la gae la mogau le tataiso odumaka ke tla tswela pele empa ka botsa media kare ke mang ya na le ka phaposing goseng goba ke bone pono ya moradinyana wa ka Sharon ebile tsatsi le leng ke batlile ke agela ke ne ke dutse strateng mme le tseba pale yaka ya pono ya gae ga morago ya ba ke a sheba botlhaka letlhakoreng laka mme a tlha ngwanana ya theosang ka strata mona Jeffersonville a tshwana gantle le ponong ka lokela o sua matso a ka mmogo a tshwana gantle le pono eo ya Sharon wa ka e monyenyane e le mosetsana e motšha nakong eo mme ka morago pono eo seng go ganyeng ka go o kune a mpolelela sephaka sa gae se kopetse lehetla laka a re se touti ka rona bile re maemong a maatla o feta ke ne ke le ka go ipolaya ya ba ore o seke wa touta ntshepise gore o ke ke wa tlhola o touta mme ka re nkeke ka e tshepisa hope gobane ke a touta ga o letho le nka leetsang And I come out of the vision standing in the dark room. Ya ba pono ya ntlwela ke ene ka hara phapusi ya lefifi. Me ne se pono. E se mona ha. Empa se phaka sa hae sentse seng kopetse. Me a ntse a mphathatsa. Ka na hana be butle. Hona se ke sa tsebe seo nka e bitsang sona mehleng eo. Pono. Ke bitsa o hatwa moya. Kare. Hona ke yena letsoo la ae le sa le teng kare a na o teng mona hope a re bilentshepiso gore ga o sa tla touta ka nna le Sharon ka obane ke ne ke le pheletsong ya tsela ke le mothating wa go ipolaya ka re ke a o tshepisa ya ba wankgaka mme a mphatatsa ka letsoo la gae ya ba keke ke re hope o kae ka fumana ka phopoletsa go fitlhela ke kgaotsa ketane e nyenyane ya le bone mme ka e hula ka ya kwana le kwana ke lekola setulo ka seng go bona ga e ba ne a dutse mono ke modimo ka jeno e sa le modimo gakalo ka ga a ne a le thabeng ya phetolelo motlhamoshe le elia bana ba tla e sa le modimo re ka feta a ramatshwenyego a mangata le diteko le gopole fela ya tsebang o teng go bonesa tsela go e netefatsa ga ke tsebe se ka morago lesira empa ke tseba ntho e le nngwe ke phelela pheo ya pitso e godimo letsatsi le letsatsi o le ka o phelela leketshalo e golo eo e tla tlhaa tsatsi le leng motlha ke mmonang sefatlhego le sefatlhego mme ke pheta pale mogau o mpholositseng ke lona letsatsi leo ke le phelelang ke sia dintho tse ka morago tse e leng teng ke batla go gamalela pele go nna ke gatelela ka maatla ke batla tabernakele ena jwale ka ga le eme ka maoto a lona ke batla le nne le gamalele pheo ya pitso e godimo sotlhe seo le se etsang le kgomarelelane lebe le sika ka mo le ka gonang empa ka mehla le ntse le ntshitse letso go nanabela le o tshwara motho e mong go bakeng ya ka gare.
But in this faith that we're now preaching and earnestly
contending,
it'll never be in the majority, it'll always be in the minority. Always has an
always. Ike ke ba palo e kgolo ho hang. E tla ba palo e nyenyane ka mehla. E sa le ho le jwalo, me o tla dula ho le jwalo. Empa le hopole ho ngodilwe setshabe mohlatswana ke thato ya ntata lona ho le fa mmuso.
Now there is a group of officers of our church.
Jwale ho na le setlhopha sa di-ofisi tsa kereke ya rona, badikoni, di-trasete, superintente wa sekolo sa Sonta, badisa ka moo kereke ya rona e laotsweng ka teng.
And you, the people, elected these.
Niki lona ba atuba khetile di ofisiri tena le modisa wa yona. Kempa ke le mo ka media akaretsang. Go bona ho ba etsa ma ya hantle le ho eletsa le nthotse jwalo.
You are the one who elects your pastor. You elect your trustees. You elect your deacons. You elect everyone.
Ke lona ba khetha modisa wa lona le khetha di trustees tsa lona le khetha ba dikone ba lona le khetha di ofisi ka nngwe e ka hara kereke ena. Lona ba Meke tshwanelo ya lona ho ema le banna bao le ya bona ho ba batla etsa diphoso ke batho ba nama ke banna fela mme batla etsa diphoso empa ha mo president wa dinaha tse kopaneng a etsa phoso na re mo kgarela meletsa ntle jwale ka president re a lebala re tswela pele ke ka moo re batlang ho tshwara kereke ya rona ka teng jwale. Ke ne ke mo mametse a rapelela metsotso e mmalwa e fetileng badikone bao le utlwa morao mono bopaki monyako ka di-trasete ka moo le leng kgopolo e nngwe ka teng jwale le dule ka mokgwa oo jwale lona phuteo le eme le di-trasete tsena le badikone le modisa. Me le hopole ha le kopana ka tsela ena le hopole ke mosebetsi wa diabolosi ho bona ntho eo ya rohana jwale ho bile jwalo ka mehla mme o tla ba jwalo ka mehla empa le eme le diofisiri tsa lona mme e ne le puo eo ke batlileng ho entsha. Mme mona hape ke tshwere tse ding ntho e itseng ya letlapa la tsebiso hoseng hona mabapi le kopano ya makgotla le matla a bona mme e tla hlahiswa letlapeng la ditsebiso mme ke tshwere kopi ya Moina Robertson e le modula setulo wa di-trusty hape ke tshwere kopi ya Moina Collins ke a kgolwa ya sebetsang jwale ka modula setulo wa lekgotla la badikone. Mme jwale diofisi tsena di bewa ho latela lengolo ba tshwanela ho fuwa melao e lengolo mabapi le seo ba tshwanelang ho se etsa. Ka baka leo di-trasete di na le ofisi ya tsona le badikone ba na le ofisi ya bona superintente wa sekolo sa Sonta o na le ofisi ya hae mme modisa ke hlooho ya mohlape jwale e mo le e mong wa bona o na le ntho ya kopanelo mme ke nahana kopano ya lona e sa lokela ho ba mmoho empa e ka kgona e be ofisi ka nngwe ho ba ho se letho leo badikone ba ka le bolelang di-trasete ntle le ha ba na le mosebetsi o ba batlang ho hlahisetsa bona le ka ho fapanyetsana. Di-trasete di shebana le ditjhelete le thepe ya moaho ha ba amane le badikone. Badikone ke maponesa a kereke mme ke bathusi ba modisa mme di-trasete di tshwere setsha sohle. Di-trasete ha o mo di amanang le taba tsa yona tsa moya mme badikone ha o mo ba amanang le taba tsa yona tsa ditjhelete ka baka leo ho loketse jwalo mme superintente ya sekolo sa Sonta e okametse sekolo sa Sonta sa yona ka hona ke ngotse kaofela ke e tlantse e tla e bewe letlapeng la ditsebiso. Mme hape re tla fumana ka frame thuto eo kereke e emetseng le ho e frame ka mona ka hara kereke seo re se emelang. Melao thuto ya kereke jwale ho ka ba kereke re tlamehile ho ba le thuto ha re hlome thupa rere re tsamaya bohole bo bokana kana re tsamaya bohole bo ka setswalle le motho mang le mang modimo a re dumellang ho bo tsamaya mangolong a hae le batho jwale le kgomarelane le be le kgopolo e nngwe pelo e le nngwe mme le tsamaye le modimo ke ka moo modimo a re batlang re etse ka teng jwale a re rapeleng re nto bula lentswe.
Oh, precious Lord, we are now about to approach the divine word are the reading of this word.
Oh, morene ya khabane jwa re mothating wa o atamela lentsule halalelang ka papalo ya lentsule na moya wa ha o halang o ke o rutolokele se o re se hlokang.
And let us speak, Lord, and act and live.
Nere ke re bua morena re be re phetise re phile re a tseba re bana ba ha o ka mo ha o jwale ka ha o re bitsitse.
May there be a fellowship in this church, seeing that we are just about to emerge into some great move. We feel our
okay, way of other ministries. Re ntse re bona o bane re mothating wa o kena kgatong e kgolo re ya utlwa ya o romela bareri ba bang ka ntle masimong moo ga o ka nthomela dikarolong tse e fapaneng tsa lefatshe moono go thea tumelo le o lokisa moreri ya ikemiseditseng le o kwetlisetswa go nka taolo mme tumelo e kileng ya fua bahalaledi ka nako e nngwe eo re e emetseng ka bonatla ga kana e ke e dike lefatshe fana ka sena morena.
Weed pile as it was one day when we dedicated it to you.
Nikuzwana ene ya lohola ka mo ene le ka te mo hlanrene re gakolela wena. Ho ke o hlae ke reke mona morena. Ho yona ho tle ho tswe ba reri le ba ya fangedi le ba ruti le di missionary ho ya dikarolong tsohle tsa lefatshe.
We would ask this morning a special blessing for our brothers and sisters Stricker.
Ya go pa o seng hona le hlonolo la ikgetha ba ke nsamo ina wa rona le gaitse di Stricker ba mahlomoleng jwale. Empa re a tseba botlhe re fetisiwa ditekong tsena mora e mong le e mong ya tlang go modimo e ka kgona a letwe a lauwe mme ga re teela ga bonolo mme re gutla re tlabe re le bana ba bonyatsi mme e seng bana ba modimo fa moena le gaitse di Stricker maatla le bonatla go tiisetsa mosebetsing wa bona ga e ba ba lokela go kopa dijo tseo ba di jang letsoo la gao la letlhonono le be odima bona goba ga re tsebe empa motlhomong e ka ba ka maatla ona ao o tlang go bontsha batala ba aforika seo mokeresete wa sebele a leng sona fana ka sena morena jwale gotlhe go etswe ka thapi ya gago. Hlonolofatsa modisa eno moina Neville re a rapela morena o ke o moetse molebedi wa motlhape jwale ka ga o entse metlheng e fetileng mme re keke ra lebala mosadi wa gae e monyenyane ya rategang ya kulang gagolo sera se rata o sia moina Neville ka setlhopha seo sa bana se sena mme empa re ema le o bea ka tumelo madi a Jesu Kriste pakeng tsa sera seo le kgaitsedi wa rona.
May your spirit, Lord, be great upon us.
Moya wa hao morena o sebetse ka matla ho yena. Ka o tsiba o bane ba sa di bohle ba abetso tsa magohlong ena. Ya le fifila mongwa ona. Empa re o rapela o ba le yena. Tsana lo fatsa bana ba banyinyane bao. O tla Afrikana jwale mme a fokole empa moya o halalelang. O ke o eme monyako wa mohau ka dinako tsohle ka lelapa leo.
Bless our trusty board. Our brother Wood and our
Sona lo fatsa le gotla la rona la di trusty moina wa rona Wood le moina wa rona Egan moina Robertson le ba bang bohle morena ba dikoni di trusty le bohle ba ikamanya le kereke ke rapela morena o tla ba dimelele ho sebetsa se tla sa bona ka galalelo le ho loka.
Bless those Lord who has served in the times past. And we pray that you will continue to be with all
of us that we will be known as a church of the Lord. And love 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 the Lord. We pray now that you'll divide us the word that we have need as we read out of our written word. For we ask it in Jesus' name. Amen. 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 Amen.
And in praying, I was thinking as we were blessing or asking
blessings. Me akinza ki rapela ki neki na hanne harinza re shonolo faza kapari kupa shonolo fazo. Bagensa le khotela juale lele chala di trasiti le juale juale ki neki hupozi moina waruna Freeman le moina Ditzman le ba obaduzi mona ba sebedi teng hante pele. Mere ba taule wela mudimu kama sebedi juwa bona otse pahalang. Murena ki abele bona kami sha uba shonolo faza lo ba tusa.
I want to read.
Ke batla go bala pele le o pele fela jwale letlapa la ditsebiso le ntho tse jwalo le dikopano tse tlang.
And we're happy to have with us this morning. Well, I might say it like this, a man who has been very precious to me.
Me o seng hona re thabetse ho ba mmoho tshe. Nka e bia tjena, monna ya bileng bohlokwa ho nna nako e fitileng. Me o bohlokwa le jwale, moina ya lukileng Fred Sotman. Ho tswa le mosadi wa hae ho tswa Saskatchewan, Canada. Ya le mona ho jaka le rona, tshabeng sa rona, mojaki empa kopano ya rona ke moina ya ratwang. Moina Fred Sotman ya dutseng mono mme o ntsamaisitsa letsholo mohla ke ne ke le Canada.
And another precious brother who is also formerly a Canadian, which was
le moina e mong ya bohlokwa e ne le mo Canada pele e le rakgwebo mme a ka pakela lefatshe gore o keke wa nehela o feta Modimo. Yena le motswalle wa hae ba ne ba mope mokgatlo wa ditšhelete go haya sebaka kapa morero wa ka ntle wa bomissionary mokgatlo ya ba bampitsetsa Auckland kopanong mme ba re ba na le tšhelete ba tla e tsietsa yotlhe ka mokgatlo wa bona. Nna le moina Fred re kile ra le ka ntho eo ka tšhelete eo moina Fred a bileng le yona ke tle ke se etse ka bonna. Ka hona ra rera ho e abela batho ba Canada mme re sa phuthe monehelo empa ya se ke ya tsamaya hantle hakalo dikopano tsa bantle empa e re ka ha re sa ka rang ka monehelo. Ha ke tsotele le ha kereke e ka ja dibilione tse lekgolo tsa didolara e sa le tshwanelo ya lona ho Modimo ho nka monehelo ke karolo ya borapedi eo. Mme ha o kgothotsa ntho eo ka moo ke bileng kgahlano le tšhelete le dintho tse kang tseo ke fumana hore motho ha o fositse o tle o ikamohele o le phoso. Goba nna le moina Fred re bone e sa tlamagane hantle gakalo mme moina Borders ga ke tloa go moina Fred go tla go lona Auckland ka re le se ke la etsa jalo le fetise sejana fela le phute monehelo mme le a e ka ba eng le e kenye mokgatlong wa lona e be ya kopano e nngwe kae kae.
And before the services close, Brother Border and his friends come to me and
mme le pele ditšheletso di fela moina Borders le metswalle ya hae ba tla go nna bana le a re abetse kopano gakalo e se e anetse. Mme ya ba matsatsi a mmalwa a fitileng o etsa ditlhophiso tsa kopano kwana San Jose, California, moo motlhomong ke a golo a bileng le dikereke tse 60 kapa 70 phuleng a ditumelo tsotlhe tse fapaneng tse sebetsang mmoo ra tshwara kopano e babatsegang mme re kgutlela teng gape Pudungwana. Re thabetse go ba le lona moina Borders le moina Fred ba dutse morago mane mme motlhomong ga le tsebe banna empa ebile ba ena ba bohlokwa go nna ka ntle kwana masimong go lwanela ka maatla tumelo eo re emetseng. Modimo a tlhonolofatse moina re thabetse go ba le lona o seng gona ka rata berenakele e nyenyane ya gale mona ga e kgatlhe gakalo empa ntho e teng mona eo re a tseba bane Modimo o dula mona le a bona ka gona re thabetse go. Mme o sana le bana ba bohlokwa gola ke e na le nako ya go thonya ba nang le rona ka jeno. Jwale ke lebeletse mme ke rapelela gore matsatsing a mmalwa a latelang ga morena rata ke batla go ya ke utlwa ke etelelwa pele ga ke iso itsebise kopano e latelang Ohio go etela moina Sullivan setsheng sa go tlhoma nakwaneng e khutshwane e ka ba dimaele tse legolo godimo mono ke a gola jim ntho e kang eo e tla ba leeto le letle ga o so rere phomolo ya gago ga morena a ka tswela pele gore tsamaisa. Monna ya lokileng gagolo mme re ananela moina Sullivan gagolo fela ke ramotse mme ke ramotse wa metlheng mme ke mo Kentucky wa metlha ya gale ke pheto seo nka se buang ka ena.
When I met him the other day in
motlha ke ne ke kopana le yena tsatsi le leng ka gara bobedi re goletse moo le dithabeng tsa Kentucky a re go nna na o sa kgwesitse a sa fetida ya gago molaleng wa gago bile jwale le tseba ka moo e le mo Kentucky ka teng jwale a re phetleng jwale ga ke nyatse baena beso ba Kentucky mona moina Jeffries le jwalo jwalo le nna ke mo Kentucky le a tseba ke tla lebolela ntho e nngwe eo re leng yone ga re ma Kentucky re bile ga re ma America re baeti le bafita re batla motse o tla ngotla.
Now for our reading, let's read out of the book of Exodus for a few minutes.
Jwale bakeng sa palo ga re baleng bukeng ya Exodus metsotso e mmalwa ke lakatsa go bala kgaolong ya 23 le temana ya 20 go fitlha go 23
mmoomme
ke batla go nka setlhogo seng gona se jwalo go tswa mona santho ena ke rialo tokoloo e tletseng mme nke ke ka bua galeleele jwale ke sa le emetse go phetsa bukeng ya lona le kgaolo.
Bona
ke roma lenyeloi laka hore le o etelle pele le tle le o boloke tseleng le o ise ngalong eo ke e lokisitseng o ke o itiise ka baka la lona mamele lentswe la lona o seke wa ikgantshetsa lona gobane le keke la o tshwarela boikgantsho ba gago e tswe lebitso la ka le le go lona ke gola phuteo e tseba gore lenyelo ilena e ne e le mang lebitso la ka le go lona le ga o mpa o mamedisisa lentswe la lona o etsa tsotlhe tseo ke tla o bolelela tsona ke tla ba sera go dira tsa gago ke lwantshe ba o lwantshang
for mine angel shall go before thee and bring thee unto the Amorites
e tla re ga lenyelo ile ka le o eteletseng pele le o fitlhisitse ba amore go ba hete go ba farese go ba kanana ba heve le ba jebuse ga ke se ke ba fedisitse
Bless his word as we speak now for a few minutes if you pray.
Morena hlono lfatse lentswe la hai re sa bua metsotso e mmala jwale ha le ka rapela. Ke ne ke nahanne ka temana ena ya tukuluo etletseng.
The church has been in the minority. It always will be in members.
Hai sa le kereke ile palo e nyinyane ka ditho. E tla be sa le go le jwalo Jesu a be a fitlhe empa e phela tlasa menyetla ya yona e abilweng ke Modimo gola re ne re tsebile ena ke kereke ya Modimo o phelang e seng tabernakele ya Branham empa tabernakele ya Branham ke karolo ya yona fela go na le ditabernakele tse tshwana le e go phatlhala le naga Moina Snelling bosung bona o na le tshebeletso ya kolobetso ke lebeletse Moina Curtis o mpoleletse go tsebisa taba eo kapa o mpoleletse maobane o ne a ena le yona o na le tshebeletso ya kolobetso mme ga motho a e se o kolobetso a le teng mona le jwale gele Moina Snelling o tla thabela go etsa go phidimane ena eo ke tabernakele ya holiness mane Utica le Moina Junior Jackson kwana New Albany mme go na le dikereke tse ngata tse jwalo go phatlhala le naga yotlhe empa botlhe re phela go shebala jwalo ka letlhakoreng le tlhotsweng go feta bonnyane
I heard Brother Neville announce this morning back there that it kind of come to my mind that the people seemingly are
Tutule mwana Neville atibisa o seng hona morao mane ha mpihlela kelelong yaka e ka batho ba tlwa tukuluong e ka hona le ntho eo batho ba e boni ka baka leo ba ikhilela ka thuko o che Modimo a ka yetsa empa se mogwa o
Now Moses when he was called by God he was a total complete prophet
jale mo shehana bitswa ke modimo ine ne mo prophet ya tletseng ya feleletseng modimo ha o ruma motho wetsa ntwa e fela o mo hlomela ka botlalo ka ntho engwe le engwe a e hlokang
if God calls a man to be a preacher he puts something in him to preach with if he calls him to be a teacher He put something in him to teach with.
Amudimu biletsa motho ba moreri o be aka o yena seo aka se rera. Ha mileletsa ba muruti o be aka ka o yena seo aka se srutang. Ha mileletsa ba mo profeta o be a ho honka ho yena go bona dipono le ba mo profeta. Ka mehla mudimu o hlomela motho wa ona ka botlalo.
And that's just what he done when he sent Moses into Egypt. He raised him up in a certain
Niki hante se wa sentse mo hla ruma moshe e gepita a mo hulisa ka tsela e itseng a ba mo kwetlisa ka tsela e ghetang mme a mo bopa a mo yetsa a mo betla
After he had promised Abraham hundreds of years before
Go ba tshepise Abraham di le motse magolo pele ho rutla lokolla batho mme a bile a hopotse hore o tla etsa moshe hantle fela ka mo moshe a yentsweng
Moses was a complete prophet and then being a complete prophet then just like you if you are
o shene le mo prophet ya feleletsi mir ire ka haine le mo prophet ya feleletsi yaba jole ka wena fela ha o le mo kriste modimo haetse ba kriste ba sa fella modimo o yetse ba kriste ba feleletsi
God don't make halfway preachers but the preacher can be halfway
Modimo ha o yetse ba reri ba sa fella empa e ka ba moreri ya sa fella me modimo yetse bana ba ona ba kriste empa kana go tsedi nki ba kriste ba sa fella empa ha se se pio sa modimo ka bona ho ba jwalo
it's their own ways got mixed up with the plan of god for their what makes them the way they are.
Kiri tsela tsa bona tsetswa ke lone leano la modimo bakeng sa bophelo ba bona. Miki sona se ba etsang seo ba leng sona. Modimo ha o batlile ba Kriste ba sa fellang ka ba bareri ba sa fellang. Ba kaikang ka mahlakore a mabedi kapa. O ba batla ba eme segeong ka botlalo.
Now Moses, God had made him a complete prophet for a complete deliverance. And Moses was complete.
Jwale Moshe modimo o mo entse moprofete ya feletseng bakeng sa tokolo e feletseng, mme Moshe a ineetse matsong a modimo ka o felelela ke lona lebaka le mo entseng seo a na le sona, a phetheile hona ho modimo ho fitlhela modimo a ka mo tshepa. Ke a ipotsa o seng hona jwale ka bakreste hore re tetse thato ya rona le o inela ka botlalo ga kana go modimo go modimo a ka re tshepelang sebaka seo a re beileng go sona.
I wonder this morning of myself if I could be so yielded to God, to God could trust me.
Ke a ipotsa o seng gona ka bonna ga nka inela ho modimo a ka ntshepang go tshepa Moena Neville, go tshepa lekgotla la rona la ditrasete, lekgotla la rona banna ba tikone kapa ditho tsa rona tsa kereke ya rona. Rona botlhe re na le sebaka mme re na le mosebetsi. Moreri o na le tulo ya mosebetsi go ema sebakeng sa gae le go rera menono e sa fitlhelelong ya Kreste a sa keke. Ga a bile ditso ba moreri a keke a kanela letho la motho a le mong ga a bile ditso ba moreri.
Called to be a member of this certain group.
Missy Tosa Kereke, Sibili Toba, Sitosa Sopa, Senasaiting, Jola Kaka, Halba Kereke, Dimela Risa Tonella of Gembula, Jola Sitosel, Hassialu Gelo, Teta Kuya di Kareti.
We don't believe in drinking, he should turn his head completely from drinking. If we do not believe in
re sa dumele ho nwa e ka gona a thintse hlo ya hae ho nweng ka botlalo. Ha re sa dumele ho gembola kapa ho tsuba, setho sa kereke ena ha se a tlameha ho ama ntho e kang eo. Modimo o fana ka tokolo e feletseng.
When we will do it if we'll completely surrender ourselves to him. If we will completely deliver ourselves into his hand, then
hari o tla yetsa hari ka inela ho yena ka o felella hari ka ipea ka o felela letsola hai jale modimo a ka phela ka o rona. Kriste tshepo ya ganya a ka ikhadimisa ka o rona hari ka itshutisa tseleng jale mehopolo ya rona ke mehopolo ya hai.
Could you imagine Christ smoking a cigar? Could you imagine Christ drinking or playing cards? Then if your
lena hana Kriste a ka tsuba cigar lena na Kriste a ka nwa kapa ba pala dikarete jole ha moya wa hao e le karolo ya moya wa hae o e batla e theilwe hodima maipulelo a hao empa o dumela diabolo se o kena le go busa mme ka nako tsotlhe ka pelong ya gago ka sebotibong wa tseba o phoso ga o etsa dintho tseo.
And when one member would talk against the other member, you know that's wrong. You're commanded to pray for one another.
Me ha se tshe bua khatla ne se tshe seng wa tseba ho phoso re laelwa ho rapellana e seng go bua khatlano emo yemo empa ho ratana me a emo anya hami ha re mo phamiseng ho mo thusa.
Now that makes us a unified group of believers. Now when we don't obey that, then we don't obey God and we displease God.
Jwale ho hurietsa e se hlopa se kopaneng sa badumedi. Jwale ha re sa mamele taba eo, ha re mamele modimo, mme ha re gatise modimo, mme ka baka leo kereke ya rona, batho ba rona ba keke ba atleya. Kereke ha e kgone ho tswela pele ka hobane re arohane mo. Jwale ka ha Jesu a boletse, tomoso e nyenyane e ho homosa hlama.
Now, if the church board,
jwale ha le kgotla la kereke kapa jwale ka e ka batikone ba ka tla ba re re lokela ho ba hopola re lokela ho hata ba re nakele e ntjha ha eo ile vote ya batikoni me di trust di botswa me di hloka chelete ya o etsa ho jwale ba tla rala lenane la kao le kan le re tshwarane le lona jwale.
And then it's stuck over the general audience as we should be, all the church being sovereign.
Me into fiti se tswa puteo nyohle jwala ka re tshwanetse ka kereke yohle e ruile boholo bohle jwala ha kereke e vote la tabana ke le encha jwala bohle re tshwanela ho sebetsa mo ho ha tabana ke le encha eo.
Frankly myself, when they spoke of new tabernacle to me, I was
ho bua nnete nna ka sebele mohlabane ba bua ka tabana ke le encha ho nna. Ke ne ke le kgatlhano le mona ke hantle ka re hantle ntle a re tlhoke tabana ke le encha mohlomong ke tla tsamaya mona haufinyane jwala ka ha morena ha seo a mpontsha sona se etsa tabana ke le encha re e tlhokelang ga re na tšhelete. Kanto theowa mme ka utlwa maikutlo a kereke gore kereke boholo bo ne bo bonagala bo e baka ya ba ke etsang ka tela menahano ya ka mme ka itatlhela ka setotswana le kereke e hlile ha re
etseng
ha lotho e fela e wela ka nqa eo go bile jwale metlheng ya bebele ka moo kereke e voutileng maatla ditlhopha tsa batho di a kopana kopano ke maatla ka baka leo ga o le jwalo ka re ruri ha kereke e batla jwalo ga e le seo modimo a se batlang ga a kgona go vouta ka setlhopha sotlhe sa batho o mogolo go feta ga ka vouta ka nna ka gobane ke sa bona pono eo gore e a lokela ka baka leo re ikagela le kereke mmogo mme re sebetsa le kereke mme ke a e tsietsa go etsa sotlhe seo nka se kgonang le ya bona go thusa kereke
Christian and every person.
Ika gona ibe se pio sa mo Kriste ka mo le motho ka mo ka hara kereke eo ke uipopangata elengwe le go gomarelana so se sa o kereke is votela ke sona se o re lokelang o se emela.
Then say for instance
ha re rote ya mohlala go batla o fetola ntho ka hara kereke tshejwa le he ha di trusted di batla jwalo yona motho emo abata jwalo batikone ba batla ho fetola ntho taba eo e be wa pela kereke jwale he kereke mmoho me haiba hopolo wa rona mona o bonahala o fapane le seo kereke eo yohle e se buile ha re tele mohopolo o ka hobane e le ona fela mokgwa wa o ema re kopane.
And if this church will just go on the way you're going now and be united together,
mi ha kereke ene ka tsama ka mo le tsama yang jwale mi aba moho modimo tla ho keke ha le ka ngwa sa tla sietsa ha re ka gomarana moho re tshwanetse ho gomarana moho ke ka mo re batla ho ba ka teng ho kopana le emo ka o felella mi ha pe lo fella ka hara matsho a modimo.
And we've got to have a man that we believe that preaches the word of God.
Jwale re lokela ho fumana monna eo re dumelang a rera lentswe la Modimo ha monna eo a sa etse ho le mpe le fumane monna ya e etsang ke ka moo re tshwanelang ho ema ha lekgotla la ditrusty le sa eme le se lokileng jale ke tshwanelo ya lona go kgetha motho ya a tla emela se lokileng mme jwale he ha le etsa ntho eo le emele ho itsitlele ho lona le emele mme botlhe mmogo re emela ntho e le nngwe ke Modimo.
If a member makes a mistake, don't turn him down.
Ha se to se etsa poso. Le se ke la monyahlatsa, muthuseng, muphamiseng le kopane mo. Le ke le eletsane mo. Ke se o lengolo le se buang.
When we make a mistake,
ha re etsa poso, re ke re eme pela Modimo. Pele re ka ema pela Modimo, re lokela ho ema pela motho eo re mo hlabeisitse.
I just had to do that.
Ke sa tswa lokela ho etsa ho. Ke a tseba hore ne ke entse phoso. Ka bua le shano, ka buisa mosadi wa ka le shano. Ke a kgolwa nkile ka lebolela yona mona kerekeng. E ka ba matsatsi a mmalwa a sekgale haholo. E ka ba dibeke tse tsheletseng tse fetileng. Makweta a nang phelekantse hona ka batlisiso ena. Ho fitlhela ke se ke sa tsebe moo ke ne ke le teng. Ke sa tswa fihla hae ho tswa ofising ho ja dinare. Ya ba mohala wa private wa lla. Mmeleda a ya ho arabela mohala. A ho kwaela ka letso a re ke makweta ao hape. Kare. Nke ke ka mamela phirimana e nngwe hape e ka re tlhogo yaka ya gaowa ke latlhelwa ke kelelo yaka ke hulelwa fela ka mona le ka mane le ka mona ka re ga ke kgone go e mamelela ya ba ke a tlola mme ka re ba bolelele ga ke yo ka mona ka matha ke potela ka ntlo ga ke gutla mmeda o le tswalo agolo dinthong tse jwalo a kopana le nna monyako a se a geleletse dikeledi a re bill ana go ne go loketse go etswe jwalo o tseba ka moo motho o leng ka teng ke tseba ka moo ke leng ka teng ka re ehlile ke ne ke le sio ka mona nakong eo ka tseba gobane modimo o nkotlheletse gona ka re ke ne ke le sio ka mona nakong eo gore empa o ne o le teng ga a ne a letsa
That afternoon I went to pray for a sick baby. And before I left the house,
Thapama eo ka rapela lesela le kulang.
Ni
pele ke tlo hae mo hala wa la hape. Ni Joseph e bonyane a matha a tshwara mo hala a re ntate. O batla ke ba bolelle hore ha o ye mona. Le bona ka mo se bitsi sile fa tsanka teng. Hore la pale le tla tetela ile la mfuta ofe.
First John the 5th.
Jo ano pele ga o le bohlano le temana ba shobela mo tshomong itse. Ha di pelo tsa rona di sa re ahlole. Rena le tshepo ho modimo. Empa ha di pelo tsa rona di le ahlole. Re ka ba le tshepo ho modimo jwang.
We know as long as we got sin it's not confessed he'll never hear us.
Re a tsiba ha fela rena le sibi se sa bolelwa. A ke ke a re utlwa. Ke taba e thata empa ke re ke e hloka dintho tsena.
Then I started to pray for this baby.
Ya ba ke talala ho rapella le sia lena. Le itse ha ke talala ho bea matso o di malona. Morena a nkhalema are. O buile le shano. Ha wa lokela ho rapella le sia leo.
I turned away from the man.
Ka tlo ka furala monna eo. Ka re mong hadi. O mpe o ye mo mona. Hona le ntho eo ke lokela ho ilukisa.
I called up the attorney and went down to the office.
Ka le tsa mueli ka ba ka theola office ka mitse tsa ka hare ka re bona mong hadi ke buile le shano ke buise mo sadiwa ka le shano o itse ke na gili sio ka mona me ka mathela ka morao ho ntle ya ba ke ipulala yona me ka mmolella ka yona a tamela be ma tsho a ile hetlela ka are mo ina brena e sa lokho tshepa empa ke o tshepa lo feta jwale monna are ya ikemisetse o lutisa diphoso tsa hai ka mmolella ka are ke ile ka tlala ho rapela lesia mme morena o ne a nkahlola ka pelonyaka ho ba ke tsebile ke ne ke entse phoso ya batsatsi le latela mosadi o re o ya kae ka re le haeng laka mme ka nyolohela le haeng laka hodimo ka hodima Charlestown mo esale ke ya teng ka dilemo ka kena ka mono ka rapela letsatsi lohle leo o modimo o se ntumele ho etsa ntho e jwalo hape o ntshwarele morena ho ba ha ke tlala ke beya matso a ka hodima bakudi ho rapela ka ahloleya o ya la hore nya boraro mantsiwa ka tswa hona le difika le leholo le robetse mmono ka hlwela o di malefika leo ne ke shebile nna bo tshabela ke phamise matso ke lo risa morena me ho khutsisa haholo mono me ka re morena ha fela o ka o kile wa feta pela moshe me are inene mo hlaone o mokentse le faruna le fika me ka mokokotlo wa monna ka re na o ka etsa jwalo hape morena ke ka ke tsebo bane ke tshwaretswe me ka re ha o ka nthusa mme wa fika kelelo ya ka ka re morena monaganong ga ke maatla haholo go ba ga ke na thuto ka re ebile ke leka go sebeletsa o tseba pelo ya ka mme ke ne ke sa tshwanela go etsa ntho eo ke ne ke sa ikemisetsa go etsa ntho eo tlho ya ka e ne ka e ya gaoa ke ne ke ferekane haholo mme ke entse ka opanya ha leitlho ha satane a ne a ntshwara ka re ga o ka ntshwarela ga nke ke o bone jwale morena modimo e le moatlhodi wa ka gantle fela ka letlhakoreng laka sebakana se gara ditlhatlha sa kalela go tsokotseya jwale ka sefefo mme sa atamela gantle pela lefika leo ke ne le le go lona mme sa feta sa kena gara moru o moina kgotso e fetang kutlwisiso yotlhe ya phalela godimaka mme ka llaka bokolola ka hweletsa ka tseba ke ne ke tshwaretse dibe tsaka le a bona ke ne ke a rwane le modimo nkeke ka lokolola lesea mme tsatsi le latela monna a tswa chicago e le monna ya phame mokatoliki a sa tswa sokoloa divelve tsa pelo ya gae di ruruile e ka tshupu ya ka gare e tlalelane moya ba lekile ka nako e telele go di kgaola ba batla go etsa jwalo mme a nna a ba latolela qetelelong a fumana monyetla wa tlhatlhobo ya dipuisano tlhatlhobo tsao tsa dipuisano re tiisetsa go yona go fitlhela re fumana se phoso mme monna a sa tswa kena fela moya o galelang wa be o se o gutlela morao bophelong ba gae mme wa gotola ntho a na etse a sa le moshanyana wa a le tarekereng ya katoliki a re ke nnete e tiileng gore o bolela gore ntho eo ne e le kgatlhano le nna kare ke sona fela seriti seo nka se bona bophelong ba gago a gutla a bolelela ngaka gore go lokile o ka lokisa thepa ya gago jwale re ka etsa operation ngaka ya re re ka sheba motšhini o gape mme itse ga o sheba a re ga o tlhoke operation.
If our hearts condemn us, we want complete deliverance.
Ya bona, ha di pelo tsa rona di re kosa, re batla tikolo e feletseng. Ha re batla ho ba kereke e sa fellang. Re batla ho ba kereke ya nnete ka pa re se di kereke ho hang. Re batla ho ba Kriste ba nnete ka pa re se di ba Kriste ho hang.
We want total deliverance from our habits, from our sins,
re batla tokolo e tletseng ditlwaelong tsa rona, dibeng tsa rona, mepolong ya rona e mebe, diketsong tsa rona tse mpe, bohlasweng ba rona ho sohle seo re se entseng. Re batla tokolo e tletseng hore ha batho ba kena ka hara kereke ena ba batla ho rapellwa, sehlotshwana sena mohlomong se sa feteng lekgolo kapa a mabedi se tlabe se dutse mona, empa ba tla ba kene matsohong a Modimo ka botlalo, mme a re rapela Modimo tla utlwa a le lehodimong.
God wants somebody that he can hold in his hands. Somebody that he can say, I got confidence in.
Modimo batla motho yo a ka mo tshwarang le tsona ona, motho yo a ka reng ho yena, ke na le tshepo. Nka romela ena motlhanka wa ka ya kulang tabernakeng ya Branham mane Jeffersonville, mme setlhopha seo sa batho se na le mogopolo o le mong, ntho e nngwe e tla etsagala. Shebang seo a re etsetsang sona maemong ao re leng ho ona, o na tla etsang hola re le pelo e le nngwe le kgopolo e le nngwe. Mokgwa o re ka etsang ho fela ke ho tenya dipelo tsa rona mmoho ka lerato la boina, ho mamela diofisiri tsa kereke le Modisa, le Modisa mamele Modimo. Jale Modimo o sebetsa ka Modisa ka lekgotla ho kena kerekeng, mme bohle mmoho ke bonngwe bo le bong mmusong wa Modimo. Jale Modimo o tla utlwa ha re ena le sehlopha se kopaneng.
Don't be dismayed in anything.
Le se dumele letho le sitisa. Le se ke la nyahamiswa ke letho. Jale ke mofuta wa motho eo Modimo a mo kgethetseng ho hapana.
Moses was complete. He was a man that wouldn't compromise.
Moshe ona phetheile e le monna ya sa qekeng. Ha di kgale di kgohlano di ne di hlahale tse jwalo, o ne a sa qekise. Ke seo Modimo a se batlang ho rona jwale.
Pharaoh wanted to agree. Said Moses, you all can go. How about you leave your children?
Farona ba tla dumela hore Moshe le ka ikela bohle, me impa le ka sia bana ba lona ka pala sia magomo a mang a lona. Ke ka mo diabolo sia ba tla hore mo Kriste a tle ka teng.
It'll be all right for you to join the church, but don't you never forgive Jones.
Ho tla itokela ha o ngodisa kerekeng, empa o seke wa ba wa tshwarela Jones. Ho tla itokela ha o itlela le ha o kaya. Ha wa lokela ho tloela kwae, ho nwa, ha hao leshano la hao. Ho tswa hao, ho supa diphoso hao, ho seba, ha wa lokela ho itela, ngodisa kerekeng fela.
But Moses wasn't a compromiser. He wanted complete deliverance. He said, we'll not leave one hoof.
Empa Moshe ne se moketse. O ne a batla tokolo e feletseng a re ke ke ra sia le tlhako e le nngwe. Re tla nka ntho e nngwe le e nngwe ya rona ha re ya ho sebeletsa Morena.
That's where the church ought to be. We'll take righteousness, we'll take holiness.
Kereke lo ke lo baka tsela eo, re tla nka hulu, re tla nka khalale, re tla nka moyo halang, re tla nka sehlopha se kopaneng ha re ya alitareng, re tla ba sehlopha sa nnete, re ke ke ra sia letho, re tla nka ntho ka nngwe, ho ke ke ha sala le thakwana e le nngwe. Ya tseba batho ba ka rapela ho diabolo se ya katela, Moshe le sehlopha sa hae ba sebeditse jwalo.
They got over there and got under the blood.
Ba fihla mono mme ba kena tlasa madi. Lehlokometse pele ba kena tlasa madi, tokolo e tletseng e ne le siyo. Moshe ka boyena na kopane le Modimo, empa e seng Iseraele. Sebe se sa le teng, mme ba dumaduma kgatlhong le Moshe mme ba re, hobaneng o etsa sena? O re atiseditse mathata ho feta ka hobane Faro o ne a sa tswa menahanya palo ya ditene tsa bona habedi le jwalo jwalo. Ine le Moshe eo, o ne a le ka hara matsoho a Modimo ka ho felella, a lokolotswe ka botlalo ho aloseng dinku, ho alosa dinku tsa Modimo, a lokolotswe ka botlalo ka boyena, empa batho ba sa lokollwa ka hobane ho dumaduma ha nna ha utlwahala hara bona. Bosiu bo bong ha Modimo se o kgethile ho hlajwa ha konyana papiso ya Kreste, mme madi a kopetswa ka hisopa e leng ditlamatlama fela sa tlwaelo se nyatsehang le ho tshaswa koseneng ya monyako le hodima motheo, ke hona ha Iseraele e ne e lokollwa ka botlalo ho sa siwa le tlhakwana. Le tsohle tsa bona tsa lokollwa, malapa a bona, baratuwa ba bona, mme ntho e nngwe le e nngwe ya lokollwa ha ba ne ba kena tlasa madi ka botlalo.
That's when the church shall be completely delivered.
Ke mohla kereke e tla lokollwa ka botlalo. Ha ntho yohle e kena tlasa madi. Ha dibetsa lona di kena tlasa madi. Ha o tsuba ha hao. Ha o gambola ha hao. Ha o phikanyetsa ha hao. Ha o utswa ha hao. Ha o bua leshano ha hao. Ha ntho yohle e kena tlasa madi. Jwale o tla fihla tokolo e tletseng. Ha o sitetse motho, e lokise. o keke wa ikinya ka samadi keke ya dula o keke wa tlaleona ntho engwe tla o thibela ho yetsa.
When yourself is completely totally brought under the blood, there will be a total deliverance.
Habu tuba ha o ka botlalo o kene ka samadi ka o phethala ho tla fika tukulu e tletseng jalo tla ba le khotso e so itse bipile hanto eo yohle e kena ka samadi e be batla sa taolo ya mmuso wa modimo jalo ho tla fika tukulu ya sebele.
Jesus was completely totally man. He could cry like a man. He could eat like a man. He could be tired like a man. He was completely, totally.
Ine ile motho ka ofelela ka botlalo. A gona ho lla jwale ka motho. A gona ho ja jwale ka motho. A gona ho gathala jwale ka motho. Ile motho ka ofelela ka botlalo bothumba hae banama. Mimo yengwa hae. Ile modimo ka ofelela ka botlalo. Ka hona a be nama ya hae ho ikokobeletsa moya ono o le ka yena.
You see, he was tempted in all manners like we are. He was man, not an angel.
Le bona?
He was a leko ka mihai
yo hle jole ka rona.
Ina
ile motho. E selo nyolo. Ina ile motho.
A
ina le ditaka tsho le miliko jole ka rona. Bibele e mo boletse jwalo, ina ile motho e seng nyolo le ka odima miliko.
Hebrews 1 said that he was Hebrews 1:4 said he was made lower than the angels.
Baheberu nwe e moletse jwalo. Baheberu nwe nne. Uya ntse ka tlasa na humanyoloi ine ile motho motho ya feletse ntjuri modimo wa nka motho ya feletse ho hlaisa tukulu etletseng me ya motlasa ka moyo wa hae moyo wa hala no le ka o yena ka ntle o tikanya
me
a le ko jole ka rona.
And he was completely God. He proved it when he raised the dead.
Me ne ile modimo ka o felella o ipakile hana a tsusa bafu hana a khutsisa tlhao. Mawate a ho ba le me e mata. Hane a bua le difate le jalo jalo dine di mutwa. Ine le modimo ka hare.
He could have been man. For he was man. But he totally and completely delivered.
Ni ka be bile motho. Ka ho ba ne le motho. Imp a inela ka botlalo le o felela jalo ka motho. Matsong a modimo, ba ke sa mo sebetsi wa modimo. Ni ke yena mo hlala wa rona.
We are men and women. We're also Christians.
Luna re banna le basadi ha per ba Kriste me ha ba ile mo hlala wa rona re ke ri nele ka ofelela matsong a moya o halla re tle re be ba a i moho ba mmuso wa modimo.
Totally man, he was totally God.
Ine le motho ka botlalo, ine le modimo ka botlalo, empa a nela dikarolo tsa hae tsa tlhao nthong ho yena le dikarolo tsa hae tsa nama le mehopolo ya hae le ho sebetsa ha hae le dithato tsa hae mme ke etsa tse kgatlisang tate fela.
There you are, totally delivered from human beings. Amen. The priests come to him. The great man.
Kibohe. Bolukulo batung kabutal. Ba priesta ba kile ba ata huena. Bana ba baholu mibari. Rabiske tekete. Mibalika humu wakela mikhenya bona. Lili puto unza borapeji. Impa unai nezi ka ufelel. Ka uba ane atsepile mudimu.
Did not the psalmist say, "Thou will deliver him"?
Ana mo pesala me hari ke wena ya tla molukulla ho ba a itshepetse nna ka o phethala le ya bona ke tla lukulla moratu wa ka dintse ka o ba a itshepetse ho nna.
Somehow when we come to the end of life's journey, I want it for mine. I know you want it for yours.
Mo sa hore a rona ya pheletso ya le eto la bophelo e fihlang ke ipatlela yona ke a tseba le rona le ipatlela yona. Ke ba tle atle ari ke ka molukola ditine tsa lefu ho ba a itshepetse nna ke ka molukola le bikeng ho seng ho a tsuo ho molukola ka botlalo soule me le moya ho ba o itshepetse nna. Le sebetsi yohle ya Jesu ne phethehile ntho yohle ine e phethehile ka botlalo e lokolotswe.
He totally delivered the leper from leprosy. He totally delivered the woman with the blood.
Alukula molipera lipera ka botlalo. Alukula mosadi ana le phalo ya mari ka botlalo phalo nya hae. Alukula le fatse sibing ka botlalo. Mohlane a shwakaletsa tsila pheko. Alukula sibi sesing ka botlalo.
He delivered the church. Amen.
a lokola kereke ka hona le ba ka la o phila re le batho ba tingwe monyetla ha leyo ha o le ba ka la hore re phile maemo a o hlolwa hobane o hlotse diabolosi mme a hapa marena le mebuso yohle a ba a e beya tlasa maoto a hae mme ha di na tokelo tsa letho tsa molao ho re busa re bakreste re tlatswe ka moya o halalang ga re a lokela ho dumela diabolosi ho re laola Christ or Lukuluti.
Delivered us from evil, delivered us from sin, delivered us from habits, delivered us from
sin. Hore lukola sibing, hore lukola ditwaelo, hore lukola ho bue, hore lukola ho ba motho e mobe, hore lukola ditwantse manyala, are lukola ka botlalo, me are kenya matsong a hai a halalela. Tukulo e phetheileng etletsi.
He delivered our sickness. He delivered us from sickness. For we have an abstract deed to that.
Oru lukulutse malwetse a rona. Oru lukulutse malwetse. Go ba re fumane lengolo la tokelo teng. Hallelujah. A dinwe ka baka la magopo a rona. Re foriswa ka matiba a hai ke mo foriswa a rona.
That's why that poor little polio woman trying to take care of a kid.
Ke ka hona musadi e wa batho e monyinyane ya tsoreng ke polio. Antsi a le ka o hlokomela bonne wa hai ha bolwa ke mo fitse. A dile a kena sedikeng sa se fatlo sa modimo. O ne a ena le tumelo mme ena dingaka di se di entse sotlhe seo di ka se kgonang ya ba o latela ditaelo tsa modimo mme a lokololwa ka botlalo barutiwa ba ne ba fumane tokolo e tletseng tokolo e tletseng ruri gobane ka obane ba ne ba tladitswe ka moya ka o felelela le ka botlalo ke moya o halalelang ga wena o leng setho sa kereke fela mme o tsukutla matso a modisa kapa nthwana o ile a fitlhelwa ke boiphitlhelonyana ba o kgoma o hweletsa kapa o bua ka dipuo ya le ntho e nngwe e sele o santse o le lonya pelong ya gago ka diketso di sele go bua le shano go tsuba sakrete go lakatsa basadi go na le ntho eso etsagale phoso e teng go ba ya rata lefatshe la le ntho tsa lefatshe le rato la modimo ga le yo yena o thetsitswe le tla ba tsiba ka dithulwana tsa bona botlhe re batla go kopana mmogo ka moya o halalang setho ka seng se lokela go kopana mmogo e mong a kopane le e mong lerato la modimo le tshetswe dipenong tsa rona ke moya o halalelang o re tlhwekisa go tsotlhe tse e sa lokang re lokolotse dinthong tsa lefatshe jesu o itse batho ba tla tseba gobane barutiwa baka ga lona le ratana ga setho se seng se rata se seng go a ka moswelang ga nthwana empe e taleya lefatshe le ka ntle basadi ba bangwe ba ye batle ba re jwaleshe ba moratiwa go ka ba molemo go wena go etsa sena kapa go etsa sane go apara sena kapa go etsa sane kapa go etsa sena wa tswagala setlhopha seo sa bathetei ba halalelang kapa ntho e kang eo rona le modimo re ntho e lenngwe ga kakang o re chemwena branam ke molepo o mobe agolo empa kreste o shwetse morero o diabolosi o tlotse re batla tokolo e tletseng
We want a church that's pure and clean and unadulterated and washed.
But I care again, so kile, esa tuile, esa dubekana, nesa tuka madin akonyana, le utaso kama we ohala ni diponso le meka le bisholo, hulukola emuli emukabutalo.
Dear God, you don't take things in the.
Mudimu ora teham, hauke unkarin tuza esa lukulu hankabutalo, wana wahana o amu la sabelo se skodi.
You will never receive a prayer that there's sin back in the life of that person. You just
uke ke wa amoela thapelo. Sibe sentse le sile teng mo ra go phelo ba motheo. O no sa tla wetsa ho mo rena. Ha wa ka wa yetsa mengwa e fikileng. Mme uke ke wa yetsa ka jeno empa se hlabelo se tshwanela ho hloka skodi.
Lord God, as we lay ourselves on the altar.
Morena modimo, re sa ipea a le tareng. Bophelong bo entsweng setlhabelo tlosa go rona o go morena dikodi tsotlhe tsa sebe ke robatsa moya waka le mmele waka le matla aka le boiteko baka mo le kereke ena o seng gona godima a le tare re hlwekise ka madi a gago le ore tshwarela sebe ka seng seo re se entseng Mi moya o moholo o halang o ke o dule ka o rona ka o gapatsea le botemba hai ho tloa le rona taba rena ke ena o seng hona ho re tla tsiba ka o rona ho bana o re tshwaretse
then the prayer will be Forgive us our trespasses as we forgive.
Jwa le thapelo tlaba o re tshwarele melato ya rona jwa le ka re tshwarela ba re sitetsweng. Fana ka sena morena.
Be thou near us now. Bless us and keep us until we meet again at the evening service. May we come in with clean hands and a pure heart that you'll not turn down. For we want a complete and total deliverance from anything, Lord, that would keep us from being the light of the world.
Okay, we may have filled the room now. Rechonol fate. Miru baba lo fikira rekopa na chebelo chenyaman tibua. Riche riche kama cho ashwe kile lika pelu esa tizwe. Ho sa to hana ho baribata tukulo efele zinlietle zintonyo semrena. Eka risiti sangu fetwa le seri le fate. Kandilar ebe ilo ngudi mataba. Husi murula ngudi mayona. Impa kandilar esho milo ngudi mataba. Ebo nisetsa maoto abatho ba tsamaisa tseleng e lukileng fana ka sena ntate re kopa ka lebitso la Jesu le bakeng sa totliso ya hae. Amen.
I'm going to ask Doc. I think he's back.
Ke ka kopa Doc ke hola o teng morao mane kapa e mong wa batikoni ba leng teng kere ke tla e bale taba ena. Doc go hlomento ena le tlapena ditsebiso kere ke tla e lebale ha etswa le mo ena college ha e bale teng mona. Na mo ena college u teng.
And we'll see what to.
Me holo kile monghadi me re tla bona seo ke motho ya batlang hlahlobo e ikgethang ho etsa jwa le ka mehla re thabile. Miki e ke tshwarang le ditlhatlhobo tse ikgethang le a bona seo le se etsang ke o letsetsa nomoro ya rona mono re bile le mathata a mangata lapeng kereke ya tseba mona ke baeti kereke ya tseba e ka kgona go bewa sekgetšhana ke tla se beya ka kerekeng ka mona gape bakeng sa batho ba tlang le a bona go na le dintho tse ngata tse re sa di kgoneng kao fela ga e se ga di katla ka mohala le a bona mme re ga le ka letsetsa fela Butler 21519 Butler. Mme mang le mangwe wa ditho ya kopanang le motho ya batlang ka metlha ke thabela go bonana le batho empa re beile tsamaiso e tlwaeleileng go na le ba seng ba letsitse ba mmalwa le ya bona mme re feta ka bongwe ka bongwe jwale ka ga re tla gape o na le re ne re tlwaetse o etsa moferefere ka yona ka mogaofo fela go tlola le go kgoma batho ba e gae ba swabile le ntho e nngwe le e nngwe jwale ba beile ntho yotlhe taolong mme ke seo re lekang go bua ka sona jwale le ya bona go beya ntho ka nngwe taolong ka o phethe ya fela mme ke ka thabela o bona moifo ona o rateyang ga ba ka letsetsa fela Butler 215191519 mme monghadi Messia kapa monghadi Goat emo o tla arabela mohala a lebolele motlha le ka letsang re na le sekaka ka ntle ka mane se kentswe morero o laolang moya mme semalalalaotso a moela batho le o ba rapelela re thabela go etsa goo fela jale lebaka leo ke sa tleng kerekeng batho ba nagana ke leka o baleela batho ga se yona ke leka o kena taolong gantle le ya bona ke seo ke batlang go ba sona ke se ka sobotsi ya motho motho emo le emo mane mang gotlhe nako le nako le ya bona mala tumelo ga o mo e amanang teng le yona re ya mono gantle mme re kopana le batho mme ga ba e na le tlhoko re ema le modimo go fitlhela e rarolotswe ga ba batla go tseba letho ka dikopano e tlhile re ya tlhokomela re bile re kenya faeleng empa e le tataiso ya moya o halelang mme ga o ke ka mokgwa o ke a golwa ke toka e sebetsa ka go tshwana mothong e mo le emong ka baka leo ga o ika sobotsi ya motho.
Was there any people that come to be prayed for this morning that was sick and want to be prayed for? All right. If there's not, then let's sing a good song for worship. What can we sing?
Una le batho ba tlileng rapello o sengwe ba ne ba kula me ba ba tlileng rapello ke hantle ha bae ha o le jwalo ha re bina nthoko ena ya gale bakeng ho rapela re ka bina ngwe sengwe king ho ntlatswang sibeng wa itse ba thedi ke madi a Jesu fela king ho ka. O lukile monghadi, le batla mo rapela ona jwale, ke tla rapela mofumadi eo, go beya matsoho duma mosadi eno mona, le ka inamisa ditlhoo tsa lona, le nna, jwale he, ka kgutso jwale. Modimo o rategang, go na le mofumadi ya kulang aholo, kgaitsedi ya rona o ile a nyela mmele wa gae esita le o tlosa mofetsi go ba bang, go ema sekgeong, go emela ba bang, empa o molokolotse nthong eo morena matsatsing a mmalwa a fetileng, ga dintho tsena di ne di tsebiswa, mo dumelele o iphumanela yona, ka bo yena jwale morena. O tla tseba gobane e tswa go wena ke beya matsoho a ka godima gae mme ke kopela mosadi eo a mo emetse mogau a mogau wa modimo maatla a moya o halelang ga o e na le bobe dipelong tsa rona morena re senele bona pele re nto ya re bolukise jalo re tseba ke hona o bane re na re mo hau ho modimo re khotse ne modimo re na le seo re skopang ho ba o se se re tlosang fana ka sena morena ka lebitso la Jesu ke a rapela amen.
But the blood of Jesus, oh, what can make me whole again? Nothing but the blood.
Ke ba kae ba utlwang dibe tsa bona dikentla sa madi ruri ha re bineng ka matso a rona a phametse hodimo jwale. Jalari sa thola matso a rona a re tshukutlaneng ka matso hohle. Ya murata. Amen. Jale le dilele yona jale emu le emu a itshwarela ho modimo